Pour ce jour aussi, nous sommes reconnaissants au Seigneur.
Kubw'uyu munsi nabwo turashimira umwami kandi
bénira,
tuzi ko aza kuduha umugisha kandi ko yamaze kuduha umugisha ijambo rye ryera ry'igiciro.
Nk'uko
tumaze kubivuga kenshi, amagambo y'abantu aca intege ndetse
mais la parole de Dieu
akabyara n'ibindi byinshi, ariko ijambo ry'Imana uko ryaba rikomeye kose, uko byagenda kose muri ryo rigira ikintu cyubaka, ikintu gihumuriza, cyongereza imbaraga, ikintu kidashobora kuboneka mu magambo y'abantu. Kandi duteranira kumva ijambo ry'igiciro ry'Imana, kandi binyuze rwose muri iryo jambo ari ryo mwuka n'ubugingo, nimo tubonera ubugingo buva ku Mana, ubugingo bw'Imana. Twinjizwa mu bushake bw'Imana, tukongerwa imbaraga mu kwizera kwacu. Buri gihe cyose, ahantu hose tubumbuye, ahantu hose dusoma, umwami aratuvugisha, avugana natwe. Kandi hariho umurongo uvuga ngo ndetse no mu nzira y'urubanza ni wowe dutegereza, Mana. Yesaya 26:6. Imana ni imbabazi, irabyibuka ikabikorera abayisanga, abayishakira, abayishaka bakanayibona. Ntabwo ari nibyo byombi, ni ugushaka no kubona. Ntabwo ari ugukubitwa gusa, ntabwo ari
gukurirwa.
Imana yacu ntabwo itureka ngo dukomange igihe kirekire, izi icyo dushaka kwibwira n'icyifuzo cyo kubana nayo dufite. Twamaze kumva ijambo rikomeye cyane ryasomwe rivuga riti, bambwira bose bati mwami mwami, siko bose bazinjira mu bwami bw'Imana. Matayo 7:21. Ese uyu munsi ninde utavuga ngo mwami? Uyu munsi abantu bose barabivuga kuva ku wa mbere ukagera ku wa nyuma. Hari umuntu nigeze kumva ahantu, uwo muntu afite televiziyo, si benshi bayifite, wenda abizera benshi ntabwo bayifite.
Un téléviseur, quoi qu'il en soit, un service pour la paix a été présenté auquel
abayifite bakeneye ko babonera amakuru cyangwa
à la fin
bagira ibyo bamenya. Abo ngabo baba bafite televiziyo, uko byamera kose,
si l'on réfléchit au fait que les gens n'ont aucune,
habayeho igiterane ngo cyo gushaka amahoro cyari kirimo abagatolika, abisilamu n'abaprotestani, maze ku iherezo basangira hamwe ngo icyo bise igaburo ryera.
Ce ne sont pas tous
Seigneur,
Seigneur,
qui
entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté du Père.
En effet, le Seigneur est venu et a dit, bakoze umurimo batazi ibyo Imana ishaka, bakora umurimo hanze y'ubushake bw'umwami. Ntabwo abavuga bose ngo mwami mwami sibo bazinjira mu bwami bw'Imana.
Ari
Yohana 8:38, ntabwo turi hano kugira dukore ubushake bw'Imana bw'abantu cyangwa bw'idini runaka, ahubwo turi hano kugira mu byukuri dukore ibyo Imana ishaka nta kindi nicyo gituma hano handitswe ngo mwami mwami ahubwo ni abakora ubushake bwa data uri mu ijuru mbere yo gushobora gukora ubwo bushake bw'Imana birasaba bwa mbere kuba warabwumvise ugomba kuba warabumenyeshejwe birasaba kubanza kumenya ibyo Imana ishaka kandi ibyo nabyo
de la prédication divine.
Biratuzana bitugejeje ku ipfundo kibwirizwa. Ntago mwumvise amagambo y'abantu cyangwa usobanuro bwite bw'abantu, ahubwo ni ijambo ry'Imana. Kandi muri iryo jambo ry'Imana havuzwemo ubushake bw'Imana. Igihe ku gice cya karindwi ari naho anaryo herezo ry'ikibwirizwa cyo ku musozi haravuga ngo
l'autorité tout autrement
que kuko yigishaga nk'umuntu ufite ubutware bitandukanye
na bigisha
bandi
aussi sûre aussi certaine aussi juste
Matayo karindwi 29 ibyo
vide mais tout était plein
ya vugaga byo
t'écrit ici au verset 20 également touché le cœur
iby'ubusa gusa ahubwo hari icyari kirimo ibyanditse hano nabyo byankoze ku mutima ibi biri muri Matayo 7:24 Matayo 7:24 ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza mu gifaransa ngo akayashyira mu bikorwa icyo nicyo gishyizweho uburemere ngo akayashyira ayo magambo akayashyira mu bikorwa ntasobanure ahubwo akayasohoza agashyira mu bikorwa akavuga ibyo umwami agakora ibyo umwami yavuze azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku
rutare
igihe umunsi uzagera ubwo urubanza rw'Imana ruzamanuka nk'umuyaga mwinshi nk'icyo nk'ikiza ariko abiringira Imana n'umutima wabo wose by'ukuri abubatse kuri yo no ku ijambo ryayo bashikamye muri we bazaguma guhagarara bashikamye n'ubwo haza umuyaga mwinshi n'imiraba yaba yatwituraho yose twabonye hano mu isi yuko n'umuyaga mwinshi mubi cyane nawe ugira iherezo habaho ibiza gusenya byinshi ariko ibyubatswe byose ku rufatiro rukomeye biguma bihagaze urugero hari igihe twumva umuyaga mwinshi serwakira nyinshi yaciye muri Amerika wari umuyaga ufite umuvuduko runaka ahari se umuyaga ushobora kuza n'ubundi ungana gutyo wenda mu Buhinde ugasanga muri Amerika w'amazu arakomeye ugasanga hasenya amazu abiri atatu niyo yasenyutse mu Buhinde ugasanga atari amazu 2000 cyangwa 3 gusa byasenyutse ahubwo bikaba byanatembanywe byajyanywe ahandi kubera ko urufatiro rutari rukomeye ntabwo ubu ngubu natanga urugero ruruta urwo ngurwo kuko nzi neza ibyo bihugu uko ari byombi ni nako rero bimeze
transmission spirituelle si on veut transmettre ça dans le domaine
spirituel tubijyanye mu mwuka nabyo niko bimeze abantu babaye batarubatse neza ngo bashyire urufatiro rwo Petero avuga
muri mu
Bakorinto 11:11
ngo
nta washyiraho urundi rufatiro rutari rwashyizweho, ahubwo buri wese arebe uburyo yubakaho, buri wese narebe uko yubaka. Bari ni abakuri no ba mbere 3:11 vuba, ntabwo ari gupfa kubaka neza, birasaba ko iyi nyubako iba iri ku kurufatiro bigafatana, bikaba bifatanye rwose. Icyo nicyo kubwiriza ijambo ry'Imana bimara. Ndetse no muri iki gihe natekereje ku buryo abantu bashaka kwimaramo imbaraga mu nyigisho nyinshi zityo, ndetse ndatekereza uburyo Pawulo ashaka kuvuga uhereye mu byakozwe n'intumwa 20:26, aravuga ati nababwiye iby'Imana agambiriye byose, sinikenze kugira icyo mbabwira. 27 no mu ibaruwa izenguruka turabona ko turabonamo ko Imana yagize yatanze ubuntu, maze ibintu byose bigashyirwa ku murongo bishingiye kuri Bibiliya. Utekereze uburyo Data Branham yashyize mu mwanya ibimenyetso bya bindi bitandatu bibanza. Urugero nkajya muri Matayo 24 ntabwo yabishyize ahantu harimo ubusa, ahubwo yabishyize mu mwanya wabyo mu ijambo ry'Imana n'ubundi ryari ririho. Aho niho yabyinjije, yabishyize aho byagombaga kuba. Yatubereye urugero rwo muri iki gihe kitero cyo muri iki gihe cyo gushyira ibintu byose mu mwanya hagendewe kuri Bibiliya, kandi rwose ako kanya duhita tumenya ko ari ukuri, atari kubera ko twabikoze, ahubwo ari kubera ko Imana ari uko yabigennye, ari uko yabishyize mu mwanya. Kandi iby'Imana ikora byose, iby'Imana ivuga byose bihora ari ukuri. Dushobora rwose kubyishingikiriza ku Mana. Ntabwo hajya habaho kudahuza ku Mana, byose biba biri mu mwanya nyawo, mu buryo nyabwo. Rero natwe turamutse tubonye umwanya wacu nyawo, umwami akaba nanone ashobora kudushyira mu mwanya, icyo gihe ibintu byose bisubira mu mwanya, n'ubutumwa bw'iki gihe bw'Imana bugira impamvu, bugira umumaro mu gihe gusa twabashije kumenya uko kugarurirwa kw'Imana, iyo gahunda y'Imana, atari kuba twabyumvise gusa, ahubwo iyo ubwacu twinjijwe muri iyo gahunda y'Imana tugashyirwa mu mwanya. Ndetse iyo niyo mpamvu, niyo ntego y'ubutumwa bw'igihe cya nyuma buva ku Mana. Nifuza gusoma imirongo ibiri yo mu gice cya 48 cya Yesaya. Yesaya 48:48. Mu by'ukuri nashakaga gusoma gusa iherezo, agace ka nyuma k'umurongo wa 16, ariko nanone narebye n'igice kibanza cy'umurongo wa 14. Hano haranditswe Yesaya 48, umurongo wa 14. Mwese muterane mwumve, mwese nimuterane maze mwumve. Abantu benshi mu by'ukuri bateranira kugira ngo bavuge, kugira ngo senda babwirize. Ugasanga buri umwe wese ngo azi byinshi kurusha undi, umwe arusha undi uburenganzira, undi ni umwe ni uzi kurusha undi, uzi byinshi kurusha undi. Ariko ku Mana twese tuba dushaka guterana kugira ngo twumve, teranira kumva. umurongo wa 16 agace ka nyuma karavuga ngo
ma envoyé moi
ngo kandi none uwiteka imana intumanye n'umwuka wayo cyase intumye nge hamwe n'umwuka wayo imana igihe cyose yohereza cya ituma ibyo byombi ituma abahanuzi baye se intumwe zayo ariko ikanohereza umwuka wayo uherekeza ijambo ryayo habanje kuvuga hano nimwigire hino munyegere mwumve ibi ku 16 abanza uhereye aho byatangiriye sindavugira mu rugwisho oya uhereye aho byabereyeho nari mpari ko mu gifaransa bavuze Imana yacu ikora ibyo byombi irareka ijambo ryayo rigasohora maze ikora ku buryo risohora kandi igihe cyose iba ihari iyo itaza kuba iri hamwe natwe rwose ntago twari kuba dukeneye guterana mbere yuko tugaruka ku butumwa bwiza bwa Matayo ndashaka nanone kuvuga ijambo rimwe rigejo nimugoroba muri Zaburi 105 mu by'ukuri nahabonye ibintu umurongo ntagaciyeho umurongo ku murongo wa 7 Zaburi 105 Uwiteka niwe mana yacu amateka ye ari mwisi yose cyase mwisi yose amateka ye arahasohorera murongo wa 8 yibuka isezerano rye iminsi yose iteka ryose ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi murongo wa 9
de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham.
Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu indahiro n'indahiro yarahiriye Isaka murongo wa 10 akayisohoreza cyakayihamiriza Yakobo kuba itegeko ayikomereza Isiraeli kuba isezerano ridashira
un homme assis à ma droite
ubwo narindi mu nzira ijya ideli harumu hindu wanyicaye iburyo bwanjye hanyuma ntangira kumubwira iby'ubuntu bw'Imana n'iby'ijambo ry'Imana rwose nibaza ko bya bibatanga ndetse bibagora kumva uburyo hariyo ibigirwamana byinshi cyane ni ukuvuga uburi rwo bafite byibuze Imana ebyiri ni Imana cyangwa se ibigirwamana nk'uko ubwabo babyita imwe ngo ni Imana ngo iryamye indi ko ari Imana y'inzozi ibyo byose ni ibintu utabasha gutekereza ni ibintu kuri twese tutumva iyo urebye ibyo bishushanyo mu by'ukuri byagutera iseme nuko mbaza uwo mugabo ngo kuki atashobora gusa kwizera ya mana imwe rukumbi yaremiye byose ikaba ariyo ifite byose kuki se bizera imana nyinshi imana ntoya cyangwa se bigirwa mana nuko umugabo aravuga gusa ngo urabizi izo mana cyangwa se ibyo bigirwa mana izo mana zatumye sogokuru agubwa neza agira amafaranga menshi agura agira ubutunzi bwinshi na data nawe bigendekera gutyo kubera ko yakomeje kubera izo mana nanjye ubu ngubu ibintu bimereye neza niyo mpamvu nkomeje ndaje ndamubwira nti nshuti yanjye umva nkubwire sogokuru iso nawe barahirwaga cyase ibyo bakoraga byagendekeye neza si kubera ko basigaga ibigirwa mana cyangwa imana zipfuye mu buryo bwe cyangwa ubundi ahubwo mwabibonye kubera ko mwanyeganyije amaboko yanyu mujya mu kazi murakora mwarakoreshaga amaboko yanyu icyo cyatumye mukira mubona ubwo butunzi ndamubwira nti mu by'ukuri njyewe nyuranye cyane ndikinyuranye cy'ibyo wowe uri cyo njyewe ntabwo nsenga iby'abantu bafite, iby'abantu babumbye cyangwa bacuze, ahubwo njyewe nsenga yaremye umuntu. Maze iryo jambo uko biri kose rimera nkaho ryamukoze ku mutima, hanyuma tugira ikindi kiganiro, maze ngira ibintu mubwira mu by'ukuri ni ibintu utabasha kumva. Hanyuma tuvuga iby'ubwoko bwa Isirayeli, arangije hari ibintu yavuze, nanjye ngira ibyo mubwira. Ndabwira nti kuba Imana iriho no kubaho kw'Imana no kubaho kwa Isirayeli birajyanirana, biragendana, kuko Imana yararahiye ngo ninibagirwa ubu bwoko ibitegeka cyangwa ibigenga ijuru n'isi nabyo bizahagarara, biri muri Yeremiya 35. Yarahiriye Aburahamu, Isaka na Yakobo, kandi ko abirahiriye yabirahiye niko bihora. Hari uwavuga ngo nubwo ari uko ntabwo Abayuda bifashe neza, Imana ibyo byose yabibonye bitaraba kubw'ubwoko bwa Isirayeli ndetse no kubw'itorero ryo mu isezerano rishya. Imana ntabwo yatanze isezerano ishingiye ku bisabwa runaka, ku makondisiyo runaka. Ibyo ni nabyo mwene data Branham yavuze mu buryo butangaje igihe Uwiteka yagiranaga isezerano na Aburahamu, ntabwo yamubwiye ngo wowe ngo uzakore ibi n'ibi nanjye nzabona nkore ibingibi, wowe nukora ibi bizatuma bigenda gutya. Ni isezerano ryavuye kuri umwe ariyo yaritanze, iriha Imana iriha Aburahamu n'urubyaro rwe rwose, kandi abari muri iryo sezerano bose abo nibo ijambo ry'isezerano risohoreramo cyangwa risohoreraho. Ibyo ni nabyo rwose biba mu isezerano rishya. Umwami mbese yigeze kubanza kutubaza ngo tubanze twemere isezerano ryayo, tubanze tuvuge yego? Mbese mu buntu bwayo utabasha gusobanura utagira iherezo, ntiyagiranye natwe isezerano ku musaraba i Gorogota? Mbese yakwicuza kuba yaragize yaratangiriye isezerano? Nubwo twari ibyigomeke tutumvira n'icyo dushaka n'ibyose dushaka, Imana ntishobora kwicuza kuba yarasezeranye natwe iryo sezerano. Oya, ahubwo iraduhamagara ikavuga ngo munteranirize ubwoko bwanjye ubwo nasezeranye nabwo, nagiranye nabwo isezerano ry'ibitambo. Muri gahunda ya mu isi rwose ntabwo twari turi muri we, ariko mu buryo bw'umwuka twari turi ahantu ho mu ijuru, twari turi muri Yesu. Imana yari yasezeranye natwe isezerano ku musaraba i Gorogota, kandi ni isezerano ry'iteka ryose ridashingiye ku mirimo yo gukiranuka twakoze ku ruhande rwacu, ahubwo niwe wagiranye natwe isezerano ku bw'ubuntu. Turabibona neza ku bwoko bwa Isirayeli, Mose mu gutegeka kwa kabiri yari yaravuze ko Isirayeli izatatanira mu mahanga yose kubera kutumvira kwayo, ariko ko ku mperuka y'ibihe bazongera bagateranywa, maze imyaka nka 2500 kuba yarahise ku Mana icyo gihe ni igihe kigufi rwose, kuko iyo ni Imana kuva mu iteka ryose ukazageza mu iteka ryose. Hanyuma y'iyo myaka yose tubona ibintu biriho bifatika by'Imana, kuba isezerano ryayo, ijambo ryayo byose birahari, birasohora, turabibonesha amaso yacu. ibyo turabishimira Imana. Itorero naryo rero ni riri mu bigize umugambi wuzuye w'agakiza w'Imana yacu ku isi. Ibintu byose uko niko bimeze, niko bikozwe. Hari igihe twavuga ngo abantu nabo hari icyo babikozeho, hari uruhare babifitemo, ariko mu by'ukuri uko niko gusa biba bigaragara, bari iby'inyuma gusa. Mu by'ukuri Imana afite ibikoresho, afite abahanuzi, urugero nka Kuro wagombaga gutanga itegeko ryo Dario Kuro uri kugira ngo hubakwe urusengero. Hari ubwo Imana iyobora imitima y'abantu, abantu nk'uyobora amazi, ushobora kuvuga ngo igihugu cya Israeli cyashinzwe n'umugabo umwe witwa George, cyangwa cyabayeho binyuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wenda se ibyo ni byo urebeye inyuma. Ariko ku mugambi w'Imana igihe cyari kigeze, bya rero byasabye ko habaho ubwami bw'Ubwongereza buba butatanye ahantu hose ku isi. Uyu munsi dushobora kubwiriza ijambo ry'Imana mu isi hose mu rurimi rw'Icyongereza, kubera gusa ko icyo gihugu kigeze kuba ubwami utegeka ku isi hose, maze urwo rurimi rugera hose, n'abamisioneri bajya mu isi hose uhereye mu gihe cya Wesley. Ahantu hose Imana yateguye ibintu uburyo ku buryo byagombaga kumera. Mu gihugu wavuga by'inyuma cyane, biteye inyuma cyane kurusha ibindi, wenda nk'urugero nka mu Buhinde, sinzi niba ari byo taratabyo, ariko igice kinini mu Buhinde bavuga Icyongereza. Uko rero niko ijambo ry'Imana rishobora kuribwiriza muri iki gihe. Ndetse Imana yakoresheje n'intumwa ya nyuma muri iki gihe ngo itware ubutumwa muri urwo rurimi, kugira ngo noneho bishoboke ko bisobanurwa bikanakwizwa, bigakwirakwizwa no mu zindi ndimi. Nta kintu na kimwe twe dufite cya gipanzwe tuvuga oya, ahubwo turavuga gusa ngo Mana ibintu byose warabiteguye kandi ubiyobora mu buryo butangaje. Wenda se ahangaha ntabwo mu byishimira cyane, ntabwo biba agaciro, ariko nishyire mu ruhande rwanjye ngiye nkoze urugendo mu Misiri, nkajya muri Jordania. Ahantu hose ngiye haba hariyo abantu bavuga Icyongereza, kubera ko habayeho igihe nka kiriya. Rero ku bw'ibyo turashimira Imana kuba dushobora kujyanira ayo moko yose ijambo ry'Imana, iby'Imana ivuga muri iki gihe cya nyuma, muri Zaburi 105 ndetse no muri Zaburi 106. Igitabo cya kane cya Zaburi aho niho kirangirira, kimwe n'ibitabo bijya Mose. Zaburi nayo yaciwemo ibitabo bitanu. Igitabo cya gatanu gitangirana na Zaburi 107. Hano muri Zaburi 106 ku murongo 12 hari ikintu nahabonye ku murongo 12 n'uwa 13. Zaburi 106. Murongo 12. Maze bizera amagambo yayo, bariremba ishimwe ryayo. Murongo 13. Hashize akanya bibagirwa imirimo yakoze, ntibarindira ko isohoza imigambi yayo. Ninde warangiza ibivugwa byose muri iyi mirongo ibiri? Ku murongo wa 12 ngo maze bizera amagambo yayo, maze banaririmba ishimwe ryayo, baririmba icyubahiro cyayo. Murongo wa 13, maze bidatinze mu kanya gato bibagirwa imirimo yakoze, maze ntibarindira ko isohoza imigambi yayo isohoza ibyo yagambiriye ikingenzi nuko tubasha kumenya gutegereza igihe cyose Imana nayo yategereje tukanabasha kuvuga igihe iyo iri kuvuga cyase ibyo yo yavuze tugacecetse igihe yacecetse tugahaguruka igihe ihagurutse n'igihe yacecetse nabwo tugacece natwe tugaceceka n'abantu badashobora gutegereza umugambi w'Imana ariko munyemerere uyu munsi mvuge nciye bugufi ariko mbivugane na gihamya nakuka imbere y'Imana mvuge yuko abantu bose bashyizwe mu mugambi w'Imana aho nta yandi mahitamo bafite atari ayo gutegereza umugambi w'Imana kusohora kubera ko bagize uwo mugambi bari mu bagize uwo mugambi w'Imana ntabwo turi abantu gusa bavuga iby'umugambi w'agakiza w'Imana bavuga iby'imbabazi iby'ubuntu n'ubugingo buhoraho bavuga kuri ibyo bintu byose ahubwo nk'uko byizera abatuma byose n'abantu ibyo byose byahindutse muri bo ibintu bifatika cyangwa ibintu biriho ntabwo tubwiriza ubuntu gusa ahubwo twarabuhawe ntabwo tubwiriza ubutumwa bw'iteka gusa ahubwo twarabwakiriye twahindutse igice kigize ubwami bw'Imana abagize ubwami w'Imana n'ubwami bw'Imana kandi kubera ko ari uko biri dushobora gutegereza umugambi wayo rwose turemera tutabiciye ku ruhande yuko rwose byari kutunezeza byadushimisha Imana iramutse isohoje ibintu mu buryo bwihuse kimwe hanyuma y'ikindi rwose na gashimye na gahisemo ko ibintu byose biba byararangiye tukaba ubwo turi ku mwami twaritahiye turi mu bwiza rwose umwami aramutse ambajije ati mbese urashaka kuguma mu isi ikindi gihe kingana gute wenda se
plaira de me ramener à la maison.
Ushake tugomba kuba abanyakuri tukavuga uko ibintu biri mu mutima ntago dushaka ko ubushake bwacu ari bwo busohora ahubwo ibyo ushaka nibyo ugomba gusohora nkuko twabivuze ntago abavuga bose ngo mwami aribo basinjira mu bwami bw'Imana ahubwo nabumviye Imana kuba ijambo ryayo abo nibo bazinjira mu bwami bwayo ku murongo 13 Zaburi 106 ngo maze hashize akanya gato bibagirwa imirimo yakoze ntibarindira kwisohoza imigambi yayo dutegereze uwo mugambi w'Imana murabizi abantu bayobowe gusohoka Mose azamutse ku musozi ntabwo bashoboye gutegereza iminsi 40 bishakiye undi muntu baravuze bati ngo ntabwo tuzi ibyamushyikiye byabaye kuri Mose turemera indi mana hano mu kanya gato gusa aho kugira bategereze kumva ibyo Imana ishaka kuvuga mu kanya gato imbere yabo bashyira ikimasa cya zahabu Mose akiri ku musozi yumva urusaku rukomeye wagira ngo ni akaruru k'intsinzi yegeye bugufi agira ubwoba abonye ikimasa cyo muri zahabu ninde washaka gusobanukirwa ibyo ngo ntibategereza umugambi wayo umunsi wari wabanye muremure igihe cyari cyababanye kirekire nuko ubwabo bashaka kugira icyo bakora ku bwabo hahirwa ubwoko bw'Imana buzi gutegereza umugambi wayo kandi nushaka kwitegereza nta kindi rwose twaba dusigaje bitari ukwihangana no kwishingikiriza gusa ijambo ryayo ryera ryaturutse mu kanwa kayo ijambo ubwayo ibera amaso kugira ngo irisohoze iba irariyerekeza ikarigera rizima ku bw'abategereje ijambo ryayo zaburi 63:23 aravuga ngo yari ifite yari igambiriye bituma ivuga ko izabarimbura kandi iba yarabarimbuye iyaba Mose intore yayo itahagaze imbere yayo mu cyuho cy'inkike gukuraho umujinya wayo kugira ngo itabarimbura Imana yari yarakaye irakarira abantu bazanye ubusobanuro bwabo bwite bategura imigambi yabo bwite bakora ibyabo bwite mu bwami bw'Imana nta mwanya uhari w'ibintu wowe nanjye dushaka gukora mu bwami bw'Imana harimo gusa umwanya w'iby'Imana izakora n'ibyo ishaka gukora n'ibyo iri gukora gusa ibindi byose bifite umwanya hanze ndetse none ubyo amadini yose amatorero yose abafite impamvu yakabaye afite impamvu yo kubaho yaba bakitirira Kristo yaba buri dini ryose ryivuga ubwaryo ryivugira ibyaryo rikavuga ko ari ibyaryo ibintu byari kuba byoroshye kubyihanganira ariko iyo abantu biyita cyase biyitirira kuba itorero rya Yesu Kristo ariko bakaba batumva ijambo rye ijambo rya Kristo bakaba badakora ibyo Kristo avuga bakaba iryo dini rikaba riri kwiyubakira gusa ubwami mu isi icyo gihe ibintu ntabwo biba ari byo bikwiriye rwose ibintu mureke ubu tubivuge mazina yabyo ibintu byose ubu ngubu babyita ko ari ibya Gikristo kandi abantu barakwiriye kumurikirwa cyangwa se gusobanukirwa by'ukuri tubayeho mu gihe cy'umucyo abantu bagombaga kumenya yuko ibintu bababwira bidahuye n'ijambo ry'Imana rero kuko bidahuye n'ijambo ry'Imana bidashoboka ko iryo riba ari itorero ry'umwami ku murongo wa 24 haranditswe zaburi 106:6 kandi bagaya igihugu cy'igikundiro ntibizera ijambo ryayo mudifaransa ntibizera isezerano ryayo maze mu 25 ahubwo bitotombera mu mahema yabo ntibumvira ijwi ry'Uwiteka ntibumvira amabwiriza y'Uwiteka nibyo niko byagenze
parce qu'ils n'ont pas attendu son conseil ça a été le résultat
musaruro wabayo kubera ko batategereje umugambi wayo datunyagira ibitekerezo byabo bwite bategura gahunda zabo bwite programu zabo bashatse gukora ibintu mu buryo bwabo maze hano baravuga ngo maze bagaya igihugu cy'igikundiro bitaye ku byo ubwabo bari gukora ntibita ku byo Imana yari yarabasezeranije nyamara ibyo ni byo biri kubaho muri iki gihe uyu munsi mwabyemera cyangwa mutabyemera byose biri kwisubiramo neza neza nk'uko byari bimeze umwuka wo gusenga ibigirwamana uri mu bantu bagumya kubumba bibiliya barayibumba bagakomeza kuvuga nkaho bubaha Imana ngo nta muntu wigeze ayumva cyangwa ayisobanukirwa bibiliya wenda sari nukuri kona nayumvu ariko imana yahishuye ijambo ryayo yarari muri iki reka tuvuge yuko dutegereze ko byaba ari ukuri kwirarira kwacu kwashoboraga kutubuza kubona ibintu byinshi muri bibiri ariko duciye bugufi dushobora kuvuga tuti n'umutima uciye bugufi dushobora kuvuga tuti ijambo ryayo rimaze guhishurwa twabonye yuko aho dusomye hose ijambo ryayo rirasobanura byaba ari guhishurirwa byaba ari inyigisho byaba ari gucyahwa ahantu ari hose tubumbuye muri bibiliya rero umuntu aramutse avuze ati ijambo ry'imana mbere si uko twaryumvaga ibyo ndavuga ni yego rwose ariko umuntu aramutse avuze ati ngo reka twemere ko tutaryumva ngo noneho kuko tutaryumva turifunge twigendere aho ndavuga ni oya 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 rwose kuko imana ni imana y'ijambo ryayo kandi rwose yohereje umuhanuzi jambo kugira ngo amurikire iryo jambo kuva mu itangiriro ukagera mu byahishuwe no kugira ngo atumenyeshe umugambi w'imana wose kandi twiteguriye kumva uwo mugambi w'imana twiteguriye kutemera mu kugera aho twahangayika tugahari ku mutima bikageza aho twiremera ikimasa cy'ifeza cyangwa muri zahabu ahubwo tugomba gutegereza mwituze igihe cy'imana yacu kikagera by'ukuri tukamenya ko muri iki gihe turi agace kari mu bigize umugambi w'Imana wose uyu munsi ndabyemera rwose Mose ntabwo yagiye muri Egiputa ajyanywe no kubabwira gusesha muri Imana runaka yari agiye kugira ngo isezerano Imana yari yarasezeranije inshuti yayo Aburahamu ngo risohore maze bituma Imana igira amateka isoza amateka agakiza amwe n'ubwo bwoko n'ubu rero tugomba kuvuga ko atari byo kubwiriza gusa cyangwa kuvuga gusa ibintu wafata ko ari nk'itangazo gusa ryavuzwe cyangwa ari ibintu ari nk'amakuru yatanze gusa ahubwo ni icyo kintu ubwacyo cyasezeranijwe Mose yagiye muri Egiputa atagiye kubabwira ubutumwa bwo kubohorwa ngo abwire ubwo butumwa gusa ahubwo yari agiye kugira ngo nawe ubwe abone ahabwe uko kubohorwa abohorwe maze Imana kubw'ubuntu bwayo ijambo ryayo ngo ribashe gusohora mu by'ukuri ibyo ni byo biri kuba n'ubu ngubu ndabinginze iri jambo muri agaciro umutima nanjye niko ndi bigenze Zaburi 164 kandi bagaya igihugu cy'igikundiro ntibizera ijambo ryayo murabizi yuko isezerano riruta ayandi yose dufite ari ukugaruka k'umwami kandi abantu mu buryo bwe cyangwa ubundi bashyiraho ibihe bagena ibihe bagomba kubyemera ko byagenda kose bagera ahantu bakarohama cyangwa se bakagwa amaherezo barayoba bakava mu nzira kubera ko baba barirengagije isezerano ry'Imana nyamukuru kandi iryo sezerano ni iryo kugaruka k'umwami wacu dukunda muri iryo sezerano nimo dusoma amagambo aturuka mu kanwa ke bwite ariyo avuga yuko ngo ntawuzi umunsi cyangwa igihe habe n'umwana w'umuntu habe n'abamarayika cyangwa umuntu uyu ni Mariko 13:32 rero ni kubw'ubuntu bw'Imana niho twashyizwe muri uwo mugambi w'agakiza ntitwitotombe kandi ntitugire ibyacu bwite dupfundikanya cyangwa dukora, ahubwo ijambo twumvise turibike turigundire mu mitima yacu, maze dutegereze twihuse. Na none umurongo wa 32 na 33 Zaburi 106:6 kandi barakariza Uwiteka ku mazi y'i Meriba, bituma Mose aterwa ibyago nabo, kuko bagome 33 kuko bagomeye bagomeye umwuka w'Uwiteka, bituma Mose avugisha akanwa ke ibidakwiriye atatekereje. Kubera ko bagomeye umwuka w'Uwiteka, bituma Mose avugisha akanwa ke ibidakwiriye, maze Imana irakarira Mose kubera ko ubwoko bwari bwavuye muri gahunda y'Imana, kubera ko bari bagaye byose, kuko umwuka w'Imana yari ari guhamya yuko ibyari biraho byose byari byahungabanye gahunda y'Imana ko itari igihari.
Ils ne voyaient plus la promesse, mais ce qu'ils faisaient eux-mêmes.
Nabogo, va les baga et ces rano. C'est là qu'ils faisaient leur danse. Va les baga, ils jouent au gavari kukora gusa. Aniho va les baga, aniho va bjini raga. Maze.
À cause de.
Kuwe rabo.
C'est un peu emporté.
Mose, anango kuifata, arara akara.
En colère.
Arara akara.
Alors qu'il était l'homme le plus
kandi nyamara ari we ngo umuntu wagwaga neza ku isi hose, nkuko byanditswe mu Kubara 12 murongo wa 3, nyamara yarebye ibyo umurimo yahawe n'Imana wariwo n'intego y'ubukozi bwe Imana yari yamuhaye, mu kanya gato birahinduka, umutima we urameneka. Ubwo ibyo byabaga agubwa nabi cyane kurusha uko mu myaka 40 yari yarahunze akajya kwisha. Mutekereza gusa ko dushaka kuvuga ibya Mose n'ibyabaye icyo gihe, cyangwa se ahubwo mwumvise ko tuvuga kuri twe ku biri kubaho muri iki gihe? Mbese twumvise icyo kintu, aho turagaruka kuri Timoteyo 2:16 handitswe ngo ibyanditswe byose byahumekewe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha.
Pourquoi donc toutes ces choses
ont-elles été écrites? Ibyo bintu byose byanditswe, mbese kwari kugira ngo tumenye gusa ibyo ubwoko bwakoze, cyangwa kwari kugira ngo dukuremo isomo muri ayo makosa yose, tubashe kuvuga tuti mwami ukiranuka tugirire imbabazi, dukundire tubashe gutegereza umugambi wawe. Byafatwara iminsi 40 cyangwa imyaka 40 ibyo ntacyo bivuze. Mwami mpa kwinjira mu mugambi wawe, nyinjiza mu mugambi wawe Mana, unyemerere nshobore kwinjira mu kiruhuko muri wowe, kuko wampamagariye gusohoka. None dore ndi uwawe none ukageza iteka ryose. Kiriya gihe uko guhagarika umutima kose nibyo bakoze byose, nyuma byatumye umujinya w'Imana usandara, maze batangira kwitotomba. Tugirwa gusa ko batize isezerano ryayo bakitotombera mu mahema yabo. Mbese uyu munsi biratandukana, abantu ntago bizera by'ukuri isezerano ry'Imana ryo muri iki gihe. Kuri bo ibintu byose babonaga bigenda buhoro, maze batangira kwigumira iwabo bakitotombera ibintu byose bakabyitotombera mu mahema yabo. Imana itugire abantu bateranira imbere yayo batitotomba, badashidikanya ku mugambi wayo. Mu nkundire iki kintu gishimangire igihe Petero avuga mu kibwirizwa kirage mu byakuzwe mu mwaka 3:21 aravuga ati ijuru rikwiriye kwakira Yesu ukageza igihe ibintu byose bizatunganywa bikagarurwa ubwo Imana izasubiza byose uko yabivugiye mu kanwa k'abagaragu bayo n'abahanuzi bayo. Ariko rero nshobora kuvuga n'umutimanama ukeye rwose umwami wacu kugaruka kwe yagushingiye ku tunganywa kwa byose no kugarurwa kwa byose gahunda y'Imana ikagaruka mu itorero ryayo kugaruka kwayo kugendera kuri icyo mbese nibyo cyangwa sibyo mbese mutekereza yuko azagaruka mu gihe abantu bose bakigumira mu mahema yabo buri wese akaba yitotombera mu ihema rye ibingo ntabwo abyishimira ntabwo abyishimiye amaherezo ntabwo ari Mose ahubwo ubwoko nibwo butashoboye kubaha gahunda y'Imana batizeye isezerano maze bakitotombera bikomeye bityo mu mahema yabo ibyo bituma ujina w'Imana ushaka kurimbura byose meza bera nkuko abivuga ngo ni Kristo muri Mose niwe wabingingiye niwe uhagaze mu kanzu akavuga ati witeka wirimbura ubu bwoko wasohoye n'ukuboko gushyizwe hejuru n'ukuboko kw'imbaraga by'ukuri Mose ni nawe witambitse akingingira abo bose bari barasuye inyuma bakajya mu mahema yabo bakitomberaho by'ukuri ni ibyo kandi ndabisubiramo iri jambo ryanditswe muri Zaburi Dawidi wenda se wamenya yarabayeho imyaka ingana ite hanyuma y'uko ibingibi bibaye ariko yashorewe n'umwuka w'Imana kubw'ibi byose byaba byarabaye vuba cyangwa bitinze ubu ngubu rwose ntabwo nzi neza ngo ndemeze gute ariko Imana yakoze ku buryo ibintu byose byandikwa kugira ngo tubikuremo isomo mbese twabikuyemo isomo hari icyo byatwigishije icyo ni cyo kibazo gikomeye mbese ibya rakaje Imana byose hari icyo byatwigishije hari icyo byadusigiye nshaka kuvuga niba atari uko biri ntidushobora kwinjizwa mu mugambi w'Imana mutekereze uko kwitotomba n'amagambo yose n'ibijyanye nabyo byose hanyuma y'ibyo byose ukajyanwa mugambi w'Imana ukajyanwa mu gihugu cy'isezerano ukajyana uko kwitotomba ibyo ntibishoboka ndetse barwanyije umwuka w'Imana ariko nubwo ari uko bagakomeza kwibwira ko bari mu mwanya mwiza cyangwa mwanya nyawo sinigeze nsoma ntabwo nabarigeze mbona ko baba barihariye bakicuza icyo kintu bakoze ko atari cyo kurema igishushanyo cya zahabu cy'ikimasa ku bijyanye n'ibyo twasomye ku murongo 32:33 muri Zaburi 63 uko barakarije Uwiteka ku mazi Meriba bigatuma Mose aterwa ibyago nayo 33 kuko bagomeye Uwiteka n'umwuka wayo bituma Mose avugisha akanwa ke ibidakwiriye nuko tubona yari afite yari yaratumwe n'Imana afite umugambi w'Imana hano mu isi nta muntu n'umwe wigeze abaho ngo ari umuntu ngo abure kubona inenge inenge zaba z'ubumuntu none ku murongo 45 akibuka isezerano yabasezeranije akigarura nk'uko imbabazi ze nyinshi ziri agatuma bababarirwa n'ababajyanyeho iminyago bose nubwo
comprise
ari uko byari biri ubuntu bw'Imana bukomeye bwari bwibuje ntago twese twabasha kubyumva nyamara Imana yasohoje umugambi wayo ku bijyanye n'ubwoko bwayo amaherezo ku iherezo hariho amagambo ameze nk'isengesho 47 Uwiteka Imana yacu udukize dufashe udutarurukanye udukure mu mahanga kugira ngo dushime izina ryawe ryera kugira ngo twishimire ishimwe ryawe kugira ngo tube twishimire kwamamaza ishimwe ryawe 48 Uwiteka Imana b'Isirayeli ahimbazwe wihereye kera kose ukageza iteka ryose kandi abantu bose bavuge bati amen haleluya mbese ntibihebuje kuba
arranger et conduire les choses selon son
dessein. Kuruhande rumwe Imana yarateguye ibintu ikabijyana bihuye n'umugambi wayo hanyuma kurundi ruhande ukabona uburyo imbabazi zayo umujinya wayo uburakari bwayo butuza ikongera bidatinze kwegeranya ubwoko bwayo ukabuteranya ikibuka isezerano yasezeranye nabo natwe nicyo twivuga ku bwacu na bene data na bashiki bacu bose mu kwizera Imana yibuka isezerano ryayo izababarira izakosora izagarura hamwe kora ibintu byose neza kubw'icyubahiro n'ishimwe by'izina rye ryera amen duhaguruke
dusenge
ndabizi ko ntasomye muri Matayo ariko nashakaga gukurikiza ubuyobozi bw'umwuka no kumwami ayobora reka duturize imbere Uwiteka Imana yo yashyize uyu munsi imbere y'amaso yacu wenda se no mu buryo utari hombere cyangwa utigeze wahombere ikabishyira imbere yacu ibiri kuba ubungubu kuruta ibyabaye kiriya gihe Imana ifite umugambi ifite ubushake bwayo ifite amasezerano yayo ndetse inafite ubwoko bwayo ifite n'intumwa zayo ibintu byose yabiteguye mu buryo butangaje irashaka ko twebwe ubwoko bwayo ubu ku iherezo ry'ibihe mu gihe buri wese ari mu ihema rye wenda se ari no kwitotomba irashaka gutumiza ubwoko bwayo ngo buterane buhurire hamwe ubwoko bw'isezerano abantu nubwo bafite imigambi yabo bwite nubwo baba baratsinzwe uburyo batsinzwe bwose nubwo bitotomba bumve ubwiri bahamagara ngo maze bihane ngo bagaruke bateranire hamwe kugira ngo bitegereze imbere y'Imana iki cyo ni ukuri umuntu wese nigumira hari ibitekerezo bye ntabwo azabasha kuyoborwa no kwinjizwa mu mugambi w'Imana umugambi w'Imana aho niho tuba dushobora gutunguka imbere y'Imana. Yo yasezeranye natwe ku musaraba I Gorogota, maze tukabasha kumva no kwakira amasezerano yayo, kuyabika mutima no kuyibuka. Aho ngaho niho Uwiteka ashobora noneho kubaka itorero rye. Ibyo ntihagire umuntu ubyumva nkaho harimo kubogama ku ruhande rumwe, ahubwo bibe ari mu kubire mu ruhande rw'Imana, bibe ari mu buryo bwayo. Wowe nanjye Imana biduhe hamwe n'abatataniye hirya no hino hose, iduhe kubasha kwibuka isezerano ryayo, kandi tube tuniteguriye kurekura, kureka ibyacu bwite, ahubwo tugire uruhare, umugabane mu mugambi wayo w'iki gihe, mu buryo buhuye n'ijambo ryayo. Abantu bose Imana ishobora gushyira mu mitima yabo umwanzuro nk'uwo, bazagira umugabane mu byo Imana ikora. Kudakurwa kwizima kwacu, ibitekerezo byacu bwite byose, kwigomeka kwacu kose, icyo gihe byose bizibagirana, maze bitume Imana yibukira icyarimwe ijambo ryayo n'ubwoko bwayo bw'isezerano, isezerano ryayo n'ubwoko bw'isezerano. Uyu munsi umwami yatuvugishije mu buryo bwumvikana rwose muri iri jambo ritari ryo nari nateguye kuvuga, kubwiriza. Uyu munsi ikiriho gifite agaciro ni umurimo w'Imana muri iki gihe. Hahirwa umuntu ubyemera cyangwa se ubibona, utari ntabatekereza mutima we ngo ubu ni njyewe yari ari kuvuga.
Je voudrais m'arrêter là et te prier instantanément.
Oh mana yanjye, rwose nifuza kurekeraho no kugusaba ninginga
à tous ceux qui appartiennent réellement à ton peuple,
ngo abo mu bwoko bwawe bose ubumvishe ko na
ici personne ne parle ici en son propre nom,
na muntu wivugira kubwe cyangwa
au Seigneur
avuga aye, ahubwo ko wowe mwami ari wowe ubwawe uvuga mu izina ryawe, ukavuga ari kubwawe, ubwira ubwoko bwawe, uvugisha umwuka wawe. Mwami
entre-temps endurci.
Imitima
et je te prie au Dieu.
Hagataho yari nangiye
par une visitation gracieuse.
Ndakwinginze mana ngo uyihe koroha
de l'esprit.
Witurutse kugusukwa kumwuka wera werekejwe n'umuriro w'Imana. Mana manura umwuka wawe ku itorero ryawe. Mwami ukiranuka, uduha umugisha kandi uha umugisha abagukunda bose bagakunda ijambo ryawe. Twese hamwe nk'ubwoko bwawe tube twakuye isomo muri iri jambo ry'Imana. Mwami nciye bugufi imbere yawe, aho nshobora kuba naravuze ikintu ntabitekerejeho kidakwiriye. Mana yanjye ndisabiye, nsabiye n'urugo rwanjye rwose,
ton église,
n'itorero ryawe ryose mwami.
Qui ont goûté à la coupe du salut.
Kubwa basogongeye ku gikombe cy'agakiza bose.
À sortir.
Ku
Dieu à sortir.
Va. Sohotse bose kubayo gusoka. Utugirire ubuntu mana kandi utugirire n'ubuntu bwo kumva ibyo wavuze. Buri umwe wese asobanukirwe urukundo, uburyo utuvugisha n'urukundo rwinshi n'uburyo ufite intego nziza ku bwacu. Mwami ukiranuka, wibuke isezerano ryawe, wibuke n'ubwoko bwawe, uturebere mu maraso yo kungwa, yo kutwunga nawe mwana w'intama, utubabarire, utweze rwose, he kugira ikintu icyo ari cyo cyose kibi ubara ku muntu. Mwamukore ku buryo ko muri iki gihe cy'ubuntu duhabwa ubuntu, mu gihe cyo guhemburwa n'igihe cy'imbabazi by'Imana biva ku Mana mu buryo bwuzuye.
Et met tout à sa place, à sa place.
Ye itegura byose buri kimwe cyose kikajya mu mwanya wacyo uko cyari kwitangirira. Mwami kugira ngo ubawe kandi ijambo ryawe rihamirizwe ko ari ukuri, ndagushimiye ko ari uko bizagenda, kandi ntabwo nitotomba ahubwo nizeye ijambo ryawe ry'isezerano. Ndabigushimiye kandi ndagusabye ngo uduhe umugisha twebwe hamwe n'ubwoko bwawe bwose mu butunzi bw'ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu, amen.